Leo siko juu ya stress.
Leta ingine.
Leo wana kuselebrate.
Pewa ingine.
Pewa lazima kuchesa.
Washa ingine.
Washa ingine.
Leta ingine.
Leta ingine.
Chunga usizime.
Leo siko juu ya stress.
Leta ingine.
Leo wana kuselebrate.
Pewa ingine.
Pewa lazima kuchesa.
Washa ingine.
Washa ingine.
Leta ingine.
Leta ingine.
Chunga usizime.
Niko taxin na kitax walai wanitieza kayo. Walai ndo memalo kumalo. Kukulai soma namba kwa bio. It's about that time niliko swile savindu vulai. Angolo itin na mtumba ni mbichi. Hakuna kuforce na ifanya na bidi. Yeah, yeah. Kila siku surprise ombona msijidai. Kiza sembe heshimu the grind. Counting my blessing na stakes ime hike. Na moto haizimi kahuka ya staff. Kiburi ndio mingi tabidi ni export. Neshigana wake ya posho. Kitutaja widi hapo ni fear. Na mboka ni softy majozi umetia gazi.
Yeah. Keep them barrels coming cause we winning. Zungusha kam komboti spin it. Shiana wana yondo spirit. Kuna beer, kuna wine, kuna spirit. Bale ya hapa tuende home au kwa winning spirit. I don't know. Niki kucheki no sipo pokea sikupigi tena. I won't call. Ukini cheki no sipo nipata tinje iku busy. I'm on call. Niko na boys tuko tunavesha na peng nikali za moto. Washi ingine police a due. Kagari moshi tumeondoka.
Miti kali,
kali, kali.
Washa makali
kali, kali.
Flow kali,
kali.
They call me mystery, yeah.
Leo siko juu ya stress,
yeah. Leta ingine.
Leo wana kuselebrate.
Pewa ingine.
Pewa lazima kuchesa,
yeah. Washa ingine.
Washa ingine.
Leta ingine.
Leta ingine.
Chunga usizime.
Leo siko juu ya stress,
yeah. Leta ingine.
Leo wana kuselebrate.
Pewa ingine.
Pewa lazima kuchesa,
yeah. Washa ingine.
Washa ingine.
Leta ingine.
Leta ingine, ongeza ka Guinness. Mbili za tequila, na ukamna zingine. Shikanisha meza na ngoja watu wengine. Ka unataka itisha, for once usijinyime. Nipo light, ime nice kibazu. Na warembo tuko now, na ni wao wame choose the location. Wame sema wine and the views ni amazing.
Yo.
I just do the payments.
Yo.
Leta ingine.
Kalvali hala, with no time to moves ni faster. They call me Mufasa, jovile mihu wakanda. Mboka ni harder, so wanajua mindo master. Ever blazing with the team, so ni another after another. Wera napiga fiti, sibahatishi. Yuku ni safi ya meva dripping, na hawa fiki. Na kekubami na letengine, flow kibamba washa tiri. Adisia na maheni, mpaka mbogi yote izine.
Leo siko juu ya stress,
leta ingine.
Leo wana kuselebrate.
Pewa ingine.
Pewa lazima kuchesa,
yeah. Washa ingine.
Washa ingine.
Leta ingine.
Leta ingine.
Chunga usizime.
Leo siko juu ya stress,
yeah. Leta ingine.
Leo wana kuselebrate.
Pewa ingine.
Pewa lazima kuchesa,
yeah. Washa ingine.
Washa ingine.
Leta ingine.
Leta ingine.
Chunga usizime.
Bag and pass me another one. Been chasing the paper, I'm still on the money run. When niggas was coming up, they was hating. Now all of the hoes wanna have fun with us. I hit it one time, she told me to double up. In and out of the pussy like double dutch. Why they keep trying to get me in trouble for when I still haven't done enough? I'm on boss time. I don't be doing the back and the forth from the socials. My nigga, I'm offline. So that I run in the city, then run in the game. Now I'm running the stop signs. Been smoking you niggas, I'm coughed out. Ain't got a problem with dealing with problems. So let her ingine, I'm outside, you dig?
Mistari ziko kwa kichwa, mali na kwa matuni kwa majina. I don't remember these anonymous ninjas. Unajua nani nasikia crickets. Itabidi watembeze jiga. Scratches ndizo zinawaumiza. Accolades kadhana ushavimba. Je ushinde cup you itakuwa mimba. Unadaisha claps na umejialika. Moment of silence hautulizika. Out of my kindness natuma big ups. Aftermath tunawatch ya thriller. And of course chumvi ndo inaivisha. Moshini signals zima hizo ringtone. Ni kwa pajikoni na the wizard.
Leo siko juu ya stress,
yeah. Leta ingine.
Leo wana kuselebrate.
Pewa ingine.
Pewa lazima kuchesa,
yeah. Washa ingine.
Washa ingine.
Leta ingine.
Leta ingine.
Chunga usizime.
Leo siko juu ya stress,
yeah. Leta ingine.
Leo wana kuselebrate.
Pewa ingine.
Pewa lazima kuchesa,
yeah. Washa ingine.
Washa ingine.
Leta ingine.
Leta ingine.
Chunga usizime.